bao siria mama siria kaka
Nyamaza hey. Nyamaza mama acha kulialia hey. Unalialia nini wewe tu
Kuliko yangu.